ndirinde mafunzo otisindinga kwanite kuayanga oti mayango ake aikuseri kwa moyo apambo vanga ndimafuna ntawaona so alindi moyo ena mtima umalila bemuka kumbukira maremu amai vanu makolo ena amalila kakumbukira mwana wawo adatsogola ena tikulakalaka one time titango kumana nzo ndi my best friends inde malemba atikuli moyo wina wamuya yakumwa mako koma ngati ndizoteka tikamadze pita akati chingamire tikamadze pita akati chingamire otitiwa tikamadze pita akati chingamire apale watu tikamadze pita akati chingamire hey. Zapo za moyo wina ati kulibe ubale kukwati kumoyo wina mpamene atati ndimo kumbukila kuwaganizila pena ni malila mpamene koko ni maza waona atafana kolona wapo petititai mafunzo muntima opanda mayango kodi ninende kandi opanda mayango kodi mayango anga ari kuseriwa moyo ndani zada lake lakepo atango mwona nzowena wache alinde moyo tikamadze pita akati chingamire tikamadze pita akati chingamire tikamadze pita akati chingamire apale watu tikamadze pita tikaona neto ndapale watu oh, oh. We know we've been missing them. We've been missing them. Oh, oh. I miss my father. Somebody misses somebody now. Top of the Mount Zion, for the Most High, to see our jubilation in recognition to the redemption. We give thanks and praise for the salvation. Respect the one and only Almighty God, Jehovah.